ngam aawde wiltinde ladde e jaay e ko filti ɗum waddi ko ummatore jeyaɓe e guɓal pelle ummatore leydi Niger daraniɗe duni ko watta himɓe mbawa waɗude burna mum'en nder koyirnam bani saɗormaji wonƴitagol bakaji kewtake ɗum en ummatore guɓe ɗe endan kadi sigila awude leɗɗe nde région ŋiji nayyi reedu leydi Niger. Samira Moussa jeyaɗo e guɓal ngal.
Chaque année hitande fuu meɗen gaɗa kawriɗe joni emin tawra sukaɓe ummatore ɓemin kawrta min gollida ɓe gaɗa 4000 maraɗi tawa dow so e tileberi meɗen awa leɗɗe ko watta 1000 misali nder lokotoroje to rewɓe ɓeynata e nder lokotoroje to ɗum waɗata ñawtigu emin gaɗa golle ɗe endan nder lewru fu gandurudidde fi saɗormaji ko wonƴitagol bakaji gonno gadda
leɗɗe ɗe kawjama du no woɗiri nden ɗe ɓurta nafude du ɗum saabi ko bani ko refi keƴoren ndiyan no tawa nder cakantaraje ɗen fedde sawara ummatore huɓere zender waɗi aadi yarnude leɗɗe awaɗe ɗe endan e renude ɗe faaɗe mawna. Fati Pascal dekotoɗo ɗiɗaɓo e ardiɗo fedde sawara komin tataɓo huɓere zender
dañaki gandurudidde saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji meɗen gaɗa golleji kewɗi misali awde leɗɗe sayni saɗornan ɗam min tawra kam woni deme awi leɗɗe ɗe endan min dilli wala kokkanɗe ɗe ndiyan amman joni de Allah jaɓi deme awi leɗɗe mene e hoore amin payi hawjade fi majje ndiyam pete ɗe endan kanjam min nawtorto ga yernde leɗɗe ɗe min payi awde ɗe endan de Allah jaɓi
zuwa gaba inchallah.
Région difa no limte de région ŋiji reedu leydi Niger to diyele ɓuri waɗude bononda ga heɓude mosola majjum du waddi ko fedde ummatore renude ladde e jaaye de endan awi leɗɗe nder nokkuje kewɗe komin satimari Umura Malan Ari.
Personnellement
min gollal ɗan kam woni hakkilade e nokkure to leɗɗe makka baniji awa ko watta 3000 ɗo enda nder commune mo Chetimari. Gollal ngal gommi hen e wadde ngal ɗo gam leydi an no ɓiɓɓe wuro e tabintidde ndenago
sigila awre leɗɗe ɗo enden leydi Niger ni no sigila non joɗɗinaɗo gam renude ladde e jaaye meɗen gattol ummatore kunta nder sigila odu ko wadda yaadu yeeso lobbo heɓo non tabbita nder leydi meɗen.
Studio Manangu, a yaru leydi ni.